from Nairobi, Kenya.
Hyper boy. Yeah. Voice of the tiger man. Yeah. Funny boy.
From Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Chewy.
I fell in love the way you fall asleep, and my love to you is so deep.
Hyper boy, hyper boy.
I fell in love with your smiling face, expensive shit, it's not cheap. Oh, I love you tomorrow more than today. Oh, girl, your heart is my place to stay. What you do, babe?
DJ Sancho.
It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika, baby. Zungusha, baby. Katupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege. Koroga, zege. Nakita nani usiwe kako, go, go. Katika, baby. Zungusha, baby. Katupa mama ki uno, no, 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 no. Basi nitege. Jeni kupebe. Give me that sweetie, I'm ready to go, go, go.
DJ Sonch on 0716464721. Instagram, Facebook, and Twitter. DJ Sonch.
I fall in love, I found a family. Good friend to me, my heartbeat. Ever since I met you, I got no more stress. I wanna take a step because you're so sweet. I love you tomorrow more than today. Wow, wow, wow. Girl, your heart is my place to stay. Wow, wow, wow. I love you more and more every day. Cause love is what you do, babe. It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika, baby. Zungusha, baby. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege. Koroga, zege. Nakitanda ni usiwe kago go go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi nitege, jeni kupebe. Give me that DJ beat, I'm ready to go go go.
Kushki, kushki, kushki,
kushki, mi amor.
Kushki, oh, kushki.
kitoto.
Yani kama Messi mwendo wa kunyatia, uchu wa fisi mifupa na fakamia.
Baby ni the kiss maneno ya kuvutia, wakitu dis tunatangazania.
What's up, they call me Masa Uti Kenyan boy, Mr. Lavi the Loca, and I'm chilling out with my main man DJ Sonch.
Madaktari wameshindwa, maengineer wameshindwa, matabibu wameshindwa, mapadri na masharti yao walisha kutuna mapenzi wao. Niteke niteke nideke niweke nisaha ufweke nipate japo na miangala, mapenzi yalileta madhara. Take any, take any, take any, wake any, saha ufu, wake any, pate japu na miangala, mapenzi yalileta madhara.
Dokta puliza kidonda, mapenzi yalinipa majera, nikakosa wakunipara.
Baby, nimekuweka,
weka, 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 na mini weke, 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 weke.
Oh, put my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see?
Hyperboy, Hyperboy.
Baby, in a girl go to mama Shiri, halung in male mama. Chingi yung pungo chunga, mashiri, piri tengi mama mama, mibi, piri tengi mama mama, manaka kano nigi, kinuka kano singi, manaka kano nigi. Nuka kanu singi
Kanya tika ocha Minge na juari
Yambo Minge le kona wangu
Yambo
Minge na yeiga
Yambo
Minge na mariga
Yambo
Minge na gumiga
Yambo
Minge na mariga
Joni kupera kwa yoni pejoto siko nyumi gori ebuni lezeni mbali osipu na mainda deki kotero mahali teramos mama roo yangu shahidaka teramos mama you know what you mean to me.
Anadwe mami assurance Hera mabungi kikombo Hera ni yonge wasi wasi Hera maungi mikosi mama Ninye nadwe ipala Usiepa Piti kwena chunya wendo
Mashari Biri tangi mana mama My baby Nakupenda mana mama
Suti viri kona mama
Yambo
Mimele kona wangu
Yambo Yambo
Hey come 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 Oh na 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 yeah 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 Manzele wet 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 Let me give you everything oh Give you everything that you need oh Girl, this song is for you. Napendo na vokata toka chini baka juu. Tron, zungusha tu. Tron, peleka tu. Eh. You are my joy and happiness. You are my medicine in my sickness. Eh. You take over my intellect. And when I'm offline, you're my internet. Ay, 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 ay. Girl, will you be my baby mama? Ah, ay, ay. Twende tukaone baba na my mama ma ma eh. Radio, let me sing this song on a radio. Ooh, ooh, ooh. Radio, let me hear this song on a radio. Ooh, ooh, ooh. Radio, 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 radio.
Una tetemeka we kitu gani
Baby, uliona wa Ningekuwa mwanaume Ningea
gifti kwa shabi simvurugi la daniero.
If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never anger that man. Cause mangu nje ni jomaro, inge ni paki nyongo, inge ni wazwe kwa mboshari.
Future bright, sin is a idea stars.
DJ Son, the hype boy.
Sidanganyi watangoja sana. Yetu siya konde boy na kajala. Mapenzi za kuji enjoy za kifala. Ama kama Lilian na Gavana. Victor za Chris Brown na Rihanna. Bahati na marua, tamu kama alua. Kitu Mungu amepanga, nani atapangua. Wote tunasumbua, wote wanatujua. Tumepata kitu ata pesa, haiwezi nunua.
Taachana tu, anambia taachana tu. Diana B, taachana tu. Pesa achana tu.
Wengi wali yatu mbele yangu. Saye kuna mtu mbele yangu. Kwa uwanja na sima mbeke yangu. Napadia wanaume nona tu kete yangu. Na shukuru Mungu kwa my blessings. Na miisi ishingi na maseti. Ata kuzatu na ingia trending. Na juwa na wauthi sana wale wanipendi. Nafunga deals kama Ramadan. Na vuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kichombaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama ajazima, aliniambia kuna wane. Nikijikaza nikijituma, nita enjoy Sunday. Kabla mama ajazima, aliniambia kuna wane. Nikijikaza nikijituma, nita enjoy Sunday.
James Bond nite 007. Na bring destruction kama 9-11. Wana sema ni mewa boy 197. Na uyo katumbo ati nani baba heaven. Kama ni mi starry siwezi miss. Kari na deliver kam kunga hospitali. Niki miss pari is a big worry free. Kam safiri ame miss gari. Nafunga deals kama Ramadan. Na vuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kichombaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama ajazima, aliniambia kuna wane. Nikijikaza nikijituma, nita enjoy Sunday. Kabla mama ajazima, aliniambia kuna wane. Nikijikaza nikijituma, nita enjoy.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Baby, as long as I'm with you. Zai, Zai, no. feto feto wako mpaka najila umu na penzi lako shakuwata tena wanga naona mbali nibadilisha dimotoka nione kama utanikubali mana sopo skuzi mina vimba wanakoni atikisa ni mapenzi sopo ata wakeshe wakiponda
keshe wakiponda
mpaka wajinyonge huu mwaka huu penzi likoleze my baby boo najua unanipenda I love you too misi na mwingine ni wewe tu.
Ulivyo vika ndo napata uchizi we Sula oh, oh, oh. Kwa matumizi ndani yote mukizi we Mashallah, mashallah Squeezy bila we sipatu singizi he oh, oh, oh. Baby, I love you. Kwenye wangu mtima uko peke yako. Hivyo kiondoka utabaki wazi. Kwenye wangu zima kuna uwepo wako. Ojo ukiondoka antangemini watu.
Sindia viporo Penzile tumororo Sonia takasoro baby.
Na shuhudia waja wakituandama. Maneno mengi wananeta fitina. Sie kama tumeanza kajana. Kwa jinsi tunavopendana.
Hapa hivi kondoro Mwale ancheze shandomboro. Na masoro soro Wanepata kero baby.
Mtu wake mali yangu Chai mi mkate, yani nampa vyote, vyote vyote tamu yake mai wangu. Yendo doka moyo wangu, omara vyote, ananipa vyote, vyote vyote kamaliza aja zangu.
Ananipara mtoto, ananipara, ananipara mtoto, ananipara, ananipara mtoto, ananipara, ananipara mtoto, ananipara.
It is a homeboy city boy aka Bowers here baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Song.
From Nairobi, Kenya.
The most beauty that I've ever seen is you.
Yeah.
You're my queen, my everything. Come around me like a Lamborghini. When you take off your bikini, I feel ooh, yeah. Snack, snack, I go give you cash, cash, cream when we dash, dash. Check that, nash, 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 nash. Yeah, yeah. You got face, face, snack, snack, I go give you cash, cash, cream when we dash, dash. Check that, nash, 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 nash. Yeah, yeah.
go go go. Yani go 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 down. Nina fimbo ya kuchapa. Una tuna la kunata. Mama lo 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 lo. Mama lo 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 wa A town.
You give me life.
You give me life.
You give me vibe.
You give me vibe.
You rockin' my world.
You got face, face, neck, neck. I go give you cash, cash, scream when we dash, dash, shake that, nash, 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 nash. Yeah, yeah, yeah.
Mamba wengi usije na kenge. Upendeza hata vitenge. Timba 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 na genge. Timba timba na genge. Mamba wengi usije na kenge. Upendeza hata vitenge. Kwenye kijiji ya Turuki Mwenge. Si watoto wa ghetto kutata. Ukitolewa beto acha kunaka. Ukumkwala usichimbe. Uwe na namba siku kinge. Tunaluka kopo kwetu everyday.
No.
Enjoy.
No.
Aha. Enjoy.
No.
Woo.
No.
It's normal life.
DJ Song.
It's a weekend.
Okay. Kasi noma. Ni noma sana. Na iyo nyama sumechoma sana. Wani wete nasha unadona sana. Jecheza ngoma unabonga sana. Tulete shots, tunajisunda kandimu. Kuna spot, tunengia kama sim card kwa simu. Misi Benzima lakini mimkarima. Ulizia, king kaka mwalimu. Kikaka, kwa bababa, utapapa. Pata dada, akikupa. Basi papakata, chunga da baba basata.
Unaluga kopo kwetu everyday.
No.
Enjoy.
No.
Aha. Enjoy.
No.
Kopa kwetu everyday.
No.
Enjoy.
No.
Aha.
Enjoy.
No.
Kasi. Yeah.
Oh na. Yeah. Oh na. Edu unataka nini? Yeah. Ivo nambio mimi. Edu unataka nini? Edu unataka nini? Varangati, nimeteke kama sensia. Siku hizi napikiwa karimati. Exi kazi yako kumia eh. Alafu, alafu, ananipaka nyama ya nindafu. She, alafu, alafu, inakuwaka chipsi kavu kavu yeah. Alafu, alafu, eh. Alafu, alafu yeah. Alafu, alafu, anakuwaka bata ya michafu. Nampenda, utatutamani utatoka denda. We, kwenda huko muna kwenda. Nilikupa moyo we ukautenda. Asuma riri rari rari ra. Ururu rari rari ra. Asuma riri rari rari ra. Ururu rari rari ra. Nimekuwacha rari rari ra. Na sikupendi rari rari ra. Na umebaki rari rari ra. Ururu rari rari ra. Alafu, alafu, ananipaka nyama ya nindafu. She, alafu, alafu, inakuwaka chipsi kavu kavu yeah. Alafu, 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 yeah, alafu, alafu, anakuwaga bata ya michafu.
Kuparo unibebe mzima ukitaka haba tutajaza ndo mi uvivu sina natamani waishe la baby uvae upendeze na ulivyo chombo wa kushangae natamani tupewe mbawa baby tupae tufike mbali baby we baby we hayago baby ringa Jambua baby minta kukinga Airando basi pina Irudi kwa nyuma na kukinga Hayako baby ringa Ikijambua mama minta kukinga Airando basi pina Ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwende wopa kiluka debe I wish ni mwite nasibu aibe
Sonj on 0716 464721. Instagram, Facebook and Twitter DJ Sonj.
Ono na furawe unara Wenye chuki watazira Watafuba watakosara Basi gimimo Unapokwenda baby na miminimo Taratibu konyuma kuna shimo Tandondosha we Kama pepe Shilole wambie wache kitete Yoto jipepe Tungi ukikisha tule mpepe Hayago baby ringa Ikijamfua baby minta kukinga Bairando basi pina Ukirudi kwa nyuma na kukinga Hayago baby ringa Ikijamfua mama minta kukinga Bairando basi pina Ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish Leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwende wopa kiluka debe I wish ni mwite na siku aibu jeje I wish awa wedi mwiki
Hey, yo, Sean!
Vicky Bundes, baby, si mata Tunapoyanza isakata Hapo hapo swa data Na data na ubalako Tumba prakata Rumba chakata Aipambata Mwanchezesha na kwa itoa
Baby nipe tena Iwe chaju ya mbirini Una nibembeleza Mwaki pesa na shilingi Nite nite ata kiutana Chagwa mwenyewe tanita nani Maneno ya natoka kinyani Na sauti ya kudeka Nite nite ata kiutani Chagwa mwenyewe tanita nani Maneno ya natoka kinyani Na sauti ya kudeka Unanikosha roo Unanikosha roo
Najijua, nikipenda wivu unanisumbua Tena usha nigundua, mikwako najishebedua Yani mambo kwako sambamba, nikiwa nawe niko salama Kitandani mechi kandanda, tunacheza kandanda Nite nite ata kiutani, chagwa mwenyewe utanitanani Maneno ya natoka kinyani, na sauti ya kudeka Deka. Nite nite ata kiutani Chagwa mwenyewe utanita nani Maneno ya natoka kinyani Na sauti ya kudeka Deka. Nani kwa
nikosha roho. Una nikosha roho.
Kiota sitoki mambo mororo nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo nishasahau samani kushikana mashati misozo mapenzi gani kila kukicha vibonzo nimepata mwatani bila fati bila toso wambea kunani na kipiki na mama nyonzo na nimeamua sitaki sitaki kurudia matapishi chakula ya mini divai aina kani sitaki makama ni polisi kama kuna kitu ananitai oh, poleni wanokonoko penzi ina meta, meta, meta mwalifundisi kitoto kama kasomea veta, veta mwiteni na kiroboto uje na mataru beta, beta sisi tuwa choche ya moto roho kuwa kereketa penzi lina nara
nari, nari
taliona hivi, hivi
nari, nari
kwa mbali lina pepea
tanipe ele me uno bene bacanipe rumba
ore oh, le 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 le
baila baila
ore oh, le 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 le
ore
oh, le 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 le
baila baila
ore oh, le le le
le yo kanga kanga shuka panda panda
awe
danda danda Tamba, tamba
Awe
Oh, oh, oh
Konate from Brazil. Yeah, I used to dream about you, now everything is real.
Hi mama, you think so much younger than you.
Nietzsche, exultant to lose busme. Yaga 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 yota nipe. Ile mi uno beni baka nipe. Rumba!
Ole, le, 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 le.
Baila, baila.
Ole, le, 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 le.
Tupo shishi fuli tunalewa. Kapicha bari ya kanielewa. Eti shiti japo maolewa. Nipe ni jione nangekewa. Nikasemo cheba tanipa makesi. Eti anipime kwa bedi mwapesi. Eti anachenga magoli kamesi. Nisi wambia kama shosta. Hanivuta katikati, katikati. Katamani pale kati, katikati. Kale waki bati bati, bati bati. Kili chofata.
Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boji body man.
Hyper boy.
Aka kamanzi siju kanani. Kana pita pita body man. Aka kamanzi hivi kanani.
Mbona kama kila mtu yupo. Flaga, body swagi yupo. Oya KB na we upo. Ready money night kumbe yupo.
Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna.
Kanivuja katikati.
K-Stars Entertainment DJs.
Tena kwa kujami. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. When you're sexy, sijiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Bada ya club, one drill and two in one.
Home kinyamwezi, yeah.
Yusita tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yusita tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Mpaka giza totoro. Tunapita kila chochoro.
Mbawole wanto bale. Dune maisha vila livo. Apema sita milion tale. Bombe kalmik sabibo. Oh na my girl she need cha. Mpe baba dry hila ganja mpe mixa. Oh na mashikana pandisha. Nsha uja godoro na lene filo cha niki.
Nikolabo na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Kashinga watoto dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa tosema ni speech ya mwini. Wazimie data. Mana tawasha VPN. Mina dana kuna jipia hila wound low again. Mashokolo magen. Watoto jipanjen. Hakuna msoto lila pen. Na uza niko miko
chen. Yo sisi atulali. Mpaka giza totoro. Oya wana tulali. Tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali. Mpaka giza totoro. Oya wana tulali. Tunapita kila chochoro.
Let me grab the rush. Baby when you go down for me. When the rush. Yeah, you know you're a property.
Hyper boy.
Baby, break your back. When you go down right on me. Break your back. Yeah, you know you're a property. Yeah, when you ride me. You control my heart. Baby, give me all your money. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all your money. gonna fight for you, yeah, yeah. That booty bounce on you. That booty bounce on you. That booty bounce on you. Yeah, yeah. Give me that booty bounce on you. You want me that booty bounce on you.
DJ Sarge.
Give me that booty bounce on you. Yeah, yeah, yeah.
Girl, you move like a star. The way you move, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh, no.
Tapalibuni sha kupa madaraka. Yuna na vokataka ivon chaka chaka. Tabia zako chafu kama jala taka taka. Kukatisha jenereta yani kakakakaka. I like the way you slow it down and wind and pose. Girl, go crazy, put on the show. Get down to business. I can't do. Nina chimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba ni na pingo za kidosi. Yote tisa kumi na taka kusosi. I can kama kwa game uleni no. Toka kwa sofa paka kodido. Mwana lala mini ko single oh,
yeah. Alright, you control my happy. Baby give me all or nothing. I'm gonna die for you.
I don't
want nobody. I'ma let your pussy know that nice. Baby give me all or nothing. Gonna fight for you, yeah, yeah. That booty bounce on you. That booty bounce on you. That booty bounce on you.
Kafige kani kiminaji. Toto umeiva ukawe kwa nazi. Nilikuwa na kwa mbali ni kafilu chizi. Ujue kukufata mie kuwa easy. Tangu hizo enzi adi siku easy. Nilidata kwa kwa kamuna kizizi. Wanaopiga sana namba iko busy. Usuasikize yao baby take it easy. Kwa icho kiuno chako. Baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti. Kwa icho kiuno chako. Baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti.
Nasikia unapenda kitu kuu. Jai lalisha mwili fika iko true. Jai zalisha ni kupatia wajuku. Ski brown aligeuza serikali yani kuu. Suna nipa waswas. Kwanza venye hiyo asi navuta wafasi. Basi unipe chance yani nipe na fasi. Ndovu nikupe yote na siyo kiasi. See I could choose you and it be no shame. Well I could do it and do it over again. Siwezi kushare himalie endi chain. Alafu tuongeze ndovu kuun your name.
Kwa ito kiuno chako. Baby when you're body.
I wanna sing for my lady, yo. Bless the lady.
Wana kesha wakiomba tuachane. Wana upaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane. Kesha tuka kutane kwa pepo. Asina chanya tugandane. Kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane. Ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi. Sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi. Umeniteta mama ah. Watoto Mombasa huko Kenya. Wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya. Mbaka tembo wapindugi. Akina kari masori ona kusengenya. Na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena. Yani mbaka suku hii. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudo mo. Mudo, mudo, mudo mo. Mudo, mudo, mudo mo. Mudo. Yani baby umeniziba mudo, mudo, mudo mo. Mudo, mudo, mudo mo. Mudo, mudo, mudo mo. Mudo,
yeah. Oh baby, me I don't even understand. Naisi kama umenifanyi alimbwa Thailand o mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't wanna wanna stay. Mi kwako chizi nisha tata, chakupenda till I die. Manana nipa mawe, wengenge. Mala bichwa mala mwe, wengenge. Kajaji muna kite, tengenge. Iri mradi uchokosi.
wazi. Aona nanana, macho anatazama mbingu, amikono shafunga na pingu. Kibaridi uko nje kuna wingu, mino mwagaga macho.
Soto Mombasa uko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apidu. Akina kari maskari wana kusengenya, na vile uwajibu wanajite Kenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka suku hii. Kifupi umeniziba mudo, mudo, mudomo,
yeah.
Mudo, mudo, mudomo.
My girl, when you make tata, body make tata, mbaya. Yeah, bwana mdogo meni kamata, unanicheza kama karata. Yeah, tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Yeah, eti unasifa za kudangana, mengo anasema sijaona. Wivu umewaingia, kumbuka nionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, kumbuka nionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Hawajui ninachofanya mimi
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Nikitema na shiba
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Kilimanjaro napanda mimi
mdogo,
bado bwana mdogo,
mdogo.
These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them my link, but me not send them. Anybody hating, girl, unfriend them. Make we use this loving, girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, but you give it to me now. I'll give up at the ranking and now.
Washini ona unanita
mdogo,
bwana mdogo. Awasini nachofanya mi bwana mdogo. Ikitema na shiba
mdogo.
Atakama na umwa wanapona mimi kikuonaga. Atakama usiku sana siwezi lala siko kuonaga. Dali dali sweetie, toto shosi obani. Dali dali sweetie, napenda unavyochezaga. Ligi mechi ligi fujo, we unifunge chicharito. Kama Masai na itandito, alhamdulillah Yesu Kristo. Ukienda kwetu chakula, ugali na sato utakula. Umezoea baga kule hakuna. Now me kembo rembo
utapamba.
Mimi ya mimi mama
bamba.
So mimi msela
utapamba.
Oh, ya mimi mama
bamba.
So mimi msela
utapamba.
La 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 la. Oh na 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 na. Oh la 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 la. Oh na 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 na. Ati ya sati mependa, ati mgonjo ati wakitana. Njo baba unipedenda. Ngendo wa Mungu wakipenda. When oh my Lord, when ni wangu chako changu. Mama elo, unipe vyote nipe vyangu. Wamesha sanda wako kapa, achata ganku pepapa. Ligi mechi ligi fujo, we unifunge chacharito. Kama Masai naitwa ndito, alhamdulillah Yesu Kristo.
Acha mama chako kiuno, acha mpaka utoke jasho. Acha mpaka watoe miguno. Acha na marembo macho. Kama na umikewa
utapamba.
Unie mimi mama
bamba.
So mimi msela
utapamba.
Unie mimi mama
bamba.
So mimi msela
utapamba.
Moko nimepata mabinti lakini minapiga kama kush. Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana. Nimekuona toka jana. Sasa patumekutana. Kila kitu baby we are gonna do.
Upendo,
mapenzi, mapenzi, mapenzi yamenizidi kwa kichwa, tena siwezi akinipaka roti naidandia, naikula kavu kavu na misamba zote umanulia, aichani mpaka nyavu kudeleki kulia kulia, atakatumie sawia na makashe kivibagia bagia, echa chanu ni mwagia yo. Baby kwa galanyo, kwa galanyo, kwa galanyo baby, mukwano nkula wazako, kula wazako, kula yo baby.
From Zambia, me represent one time a music. You're listening to DJ Song.
Sekwa nani, kwa kuna pata ntakachu yanguta kwangu chumbani. Ni wewe, wapo wengi ila sioni, machoni na upofu kwele dawa unayonipa. Maradhi lipona, maradhi lipona, lipona, na sasa nalala. Wanaodhani utani mkono tuchora na tatu kabisa waseme juju.
Fight for you, kila kitu nitafanya just to be
baby,
with you.
Baby, cool it down, cool it down. Hakuna chavurugu rume ni tuliza mie. You know I love you so much. Hata mama kikuona tough. I'm not fight for you, dead for you. Kila kitu wewe nita do for you, baby.
I, unajua mini ghetto boy, na bado church boy, na hata kwa mapenzi na kuanga lover boy. I, nitaita jeshi utinesi, mbele ya kanisa, mbele ya wakurugenzi. Ghetto, ghetto, ghetto loving,
Mina kupa ghetto ghetto loving eh. Ghetto 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 loving. Mapenzi piwa miumbwa na God we say.
Ghetto 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 loving. Mina kupa ghetto ghetto loving eh. Ghetto 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 loving. Mapenzi piwa miumbwa na God we say. Nimesahuta mapenzi for a long time. Ila sijapata ya kweli mapenzi for a long time. I'm looking for a ghetto love. Oh ghetto love. Oh, get to love.
Ah, usitafute kwingine. Niko hapa juu yako sio mwingine. Mungu Baba alinunganisha na wewe si mwingine. And I'm looking for a ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto ghetto loving eh. Ghetto 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 loving. Mapenzi piwa miumbwa na God we say.
Ghetto 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 loving. Mina kupa ghetto ghetto loving eh. Ghetto 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 loving. Mapenzi piwa miumbwa na God we say.
Ghetto 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 loving. Mina kupa ghetto ghetto loving eh. Ghetto 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 loving. Mapenzi piwa miumbwa na God we say.
Ghetto 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 loving. Mina kupa ghetto ghetto
Hey yo, what up Africa, what up fam? It is a homeboy CT boy aka Bowazir baby. And I'm chilling out to the baddest DJ, DJ Song. Keep it flow.
Boy, yo, yo, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy. Mr. Love is the loca and I'm chilling out with my main man DJ Song.